Esule yenkaga mwesatu. Ani ono ava mu Edomu ng'alina ebyambalo ebinyike mu ddagala ng'ava e Bozula. Ono alina engoye ez'ekitiibwa ng'atambuza amaanyi g'amangi. Nze ayogera obutuukirivu ow'amaanyi okulokola. Obeeredde ki omumyufu mu byambalo byo, engoye ze ne zifaanana oyo asambira mu ssogolero. Nsambye essogolero omunzekka, so ku mawanga tekwali n'omu eyali awamu nange. Weewaawo nabasamba mu busungu bwange ne mbalinnyirira mu kiruyi kyange, n'omusaayi ogw'obulamu bwabwe gumansukidde ku byambalo byange, era engoye zange zonna zijjudde amabala. Kubanga olunaku olwo okuwalanirwako eggwanga lwali mu mutima gwange, n'omwaka ogw'abanunule bange gutuuse. Ne magamaga ne wataba muyambi, ne neewuunya obutabaawo wa kuwanirira. Omukono gwange nze kye gwava gundeetera obulokozi, n'ekiruyi kyange kye kyampanirira. Ne nninnyirira amawanga wansi mu busungu bwange, ne mbatamiiza mu kiruyi kyange, ne nfuka ku ttaka omusaayi ogw'obulamu bwabwe. N'ayogera ku bikolwa bya Mukama eby'ekisa ekingi n'amatendo ga Mukama, nga byonna bwe biri byatuwadde Mukama, n'obulungi obungi obuli eri ennyumba ya Isirayiri, bw'abawadde ng'okusaasira kwe bwe kuli era ng'olufulu be bwe luli olw'ebikolwa bye eby'ekisa ekingi. Kubanga yayogera nti, "Mazima be bantu bange, abaana abatalikuusakuusa, kale n'aba mulokozi waabwe." Yabonyaabonyezebwa mu kubonyaabonyezebwa kwabwe kwonna, ne malayika ali mu maaso ge yabalokolanga. Mu kwagala kwe ne mu kusaasira kwe yabanunula, n'abasitulanga n'abeetikkiranga ennaku zonna ez'edda. Naye ne bajeema ne banakuwaza omwoyo gw'Omutukuvu, kyeyava akyuka okuba omulabe waabwe, n'alwana nabo ye yennyini. Awo n'alyoka ajjukira ennaku ez'edda, Musa n'abantu be ng'ayogera nti, "Aliruddawo oyo eyabalinnyisa ng'abajja mu nnyanja wamu n'abasumba b'endiga ze. Aliruddawo oyo eyateeka omwoyo gw'Omutukuvu wakati mu bo, eyatambuzanga omukono gwe ogw'ekitiibwa awali omukono ogwa ddyo ogwa Musa, eyayawulamu amazzi mu maaso gaabwe okwekolera erinnya eritaliggwaawo, eyabayisa mu buziba ng'embalaasi mu ddungu obuteesittala, ng'ente bwe ziba ezikka mu kiwonvu, omwoyo gwa Mukama gwabawummuzanga bwe gutyo, bw'atwala bw'oti abantu be okwekolera erinnya ery'ekitiibwa. Tunula ng'oyima mu ggulu, olabe ng'oyima mu nnyumba ey'obutukuvu bwo n'ekitiibwa kyo, buli luddawo obunyiikivu bwo n'ebikolwa byo eby'amaanyi. Okwagala kw'emmeeme yo n'okusaasira kwo kuziyizibwa gye ndi, kubanga ggwe Kitaffe, newakubadde nga Ibulayimu tatumanyi so ne Isirayiri nga tatukkiriza. Ggwe, Ayi Mukama, ggwe Kitaffe, omununuzi waffe okuva emirembe n'emirembe ly'erinnya lyo. Ayi Mukama, lwaki ggwe okutukyamya mu makubo go n'okakanyaza omutima gwaffe obutakutya? Komawo ku lw'abaddu bo ebika eby'obusika bwo. Abantu b'abatukuvu baabulina kaseera buseera, kaseera buseera. Abalabe baffe balinnyiridde awatukuvu wo. Tufuuse ng'abo b'otofuganga, ng'abo abatatuumibwanga linnya lyo.